mami sone samoshi izwe sone samoshi ze baphelila vanganeta Yes mami sone samoshi izwe yise samoshi ze baphelila vanganeta Kisemningi paliwe baphelila vanganeta Dandane gcwele yise lonke baphelila vanganeta Yes mami sone sakathi Sone sakathi ze baphelila vanganeta Kisemningi paliwe baphelila vanganeta Lesis mami sone samoshi Sone samoshi ze baphelila vanganeta Yes mami sone samoshi Sone samoshi ze baphelila vanganeta Kisemningi paliwe baphelila vanganeta Dandane gcwele yise lonke baphelila vanganeta Dandane gcwele umhlaba wonke baphelila vanganeta Lesis mami sone samoshi sone samoshi ze baphelile le mateksi baphelile le mahosti baphelile le maloshi baphelila vanganeta Yes, mami sone samoshi sone sakathi ze baphelila vanganeta Dandane gcwele yise lonke baphelila vanganeta Yes, mami sone sakathi Sone sakathi ze baphelila vanganeta Kisemningi paliwe baphelila vanganeta Lesis mami sone samoshi sone samoshi ze baphelila vanganeta Yes mami sone samoshi sone samoshi ze baphelila vanganeta Kisemningi paliwe baphelila vanganeta Dandane gcwele yise lonke baphelila vanganeta Dandane gcwele umhlaba wonke baphelila vanganeta Lesis mami sone samoshi sone samoshi ze baphelile le mateksi baphelile le mahosti baphelile le maloshi baphelila vanganeta Yes mami sone samoshi sone sakathi ze baphelila vanganeta